Nasema sijatoa kama unipendi we ticha si bola unyambie jana wapige kelele wengine unichape mie kwani mikosa langu nilipi nikijibu maswali yako hauyatiki nikikupa mitiani yangu saishi na nikikwambia unasingizia biki wasa tobi jamani sa tobi wasa tobi sa tobi wasa tobi Jamani sa Toby, what's up Toby? Sa Toby,
we tichawe, acha upimbi. Leo Ijumaa, skuli sitimbi. We tichawe, acha upimbi. Leo Ijumaa, skuli sitimbi.
Bona kama unazikuwa nimekuja na kamodo kangu umenichania. Na kama unataka vaki sombe kupita kita leo nitakuwa shio Vyo vyote sawa, ukinipiga misawa Sinione chawa, wenda umepagawa Nani mwanafunzi wako?
Hey, wako
Siji kwenye kipindi chako?
Hey, chako
Nani mwanafunzi wako?
Hey, wako
Siji kwenye kipindi chako?
Hey, chako
Madam Lobby, jama Madam Lobby,
Madam Lobby,
jama Madam Lobby,
Madam Lobby,
jama Madam Lobby,
Madam Lobby,
jama Madam Lobby,
Madam Lobby,
we tichawe, acha upimbi, leo Ijumaa, skuli sitimbi, we tichawe, acha upimbi.
Wale watoi
Ziza boy
Ken Brown
I'm back on the beat